Ekitabu ky'abakozi National Social Security Fund NSSF kitaddewo akalembereza ka myezi ebiri eri abakozesa ababadde batasaawo ssente z'abakozi baabwe ez'obukadde basonyiibwe engassi yonna ebadde yabasibwako. Amyuka ssenkulu wa NSSF Gerard Paul Kasato agambye nti okutandika n'olwaleero batunuulidde abakozi 208 ate abakozi abasukka 110 basuubirwa okuganyulwa. Mu kiseera kino ekitabu kisuubirwa okukungaanya ensimbi eziriyo mu buwumbi 300. Abadde ayogerako ne bannamawulire.
Naye tukizudde nti abantu bangi abakozesa abantu tebateekayo ssente ezo oba tebaziteekayo mu. So tutongoza kampeeni eno ejja kugalwawo nga 11 omwezi gwa May 2026. Tusuubira nti abakozesa basukka mu 208 bajja ku taking advantage of the campaign. Tusuubira ba members abasukka 110 abasuubira okuganyulwa mu kampeeni eno. Emitendera omukozi alina okubanga akoze self assessment anonyeeko assessment tool eya amnesty, then ku assessment tool oko ajja kulaba contributions oba ssente ezibadde zimubanjibwa